kuongeza kidogo ili wazidi kumia. Tuwape na kisogo, tuwakomeshe wambea. Asha nipenda ipo sadata, chizisha data. Hata kisema, hata kitema, tukasha zama.
Mwangu siwode muwa masera, depo niko na masera.